Kuna nas, kuna nas. Think I tear him cause I'm making never die. Think I tear him cause I'm making never die. Cause I'm making never die. Cause I'm making never die. Think I tear him cause I'm making never die. Think I tear you my tattoo. Twenty Cassini. Now I'm bitch. You my name. Twenty Cassini. Twenty Cassini. You my channel. Twenty Cassini. Twenty Cassini. Hala Messi. Twenty Cassini. Hey, you mom. Sick your chin. Tuna was a billy. You my pretty canny son. Tuna was a skip fight. Tumeko tu mwasheta. 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 Taifa wa kesh. Taifa wa kesh. Taifa wa kesh. Mina sikitika. Nikili wasia. Taifa wa kesh. Namu kona baliki na sima sila. Sio mbaya. Namu kona baliki na sima sila. Ushankai. Namu kona baliki na sisi. Sio mbaya. Namu kona baliki na sisi. Ushankai. Namu kona baliki na sisi. Napagia. Namu kona baliki na sisi. Galila. Namu kona baliki na sisi. Akiwanjana. Namu kona baliki na sima sila. Sio mbaya. Ushankai. Ush. 45 to kikos na bachapu.